tanto caluco pagate tino situle situle. Umlando caluco pagate tino situle situle. Umlando caluco pagate tino situle situle. Yeah, so twindezela amandla akho mnyama. Kade sibuka. Yes, wanqanda amandla akho mnyama. Kade sibuka. Usiphathile isizwe iminyaka neminyaka. Ngesandla akho nayo usayiphethe kahle futhi kade sibuka.
Sikhuluma ngokubeleka amasasa. Sikhuluma ngeveleta masasa, inkome nolala, inkome nolala, inkome nolala, inkome nolala, inkome nolala. Sikhuluma ngeveleta masasa, inkome nolala.
Umkhokho enjoba ibhinqe nabaningi ngokuba khona kwakhe esiveza kogwansile sidla amaningi esakele umkhombandlela ngokukhomba indlela ngokufula amakhono kumasikandi ukhozi olubhula amaphiko endimeni yezomculo waphumelela amaciko ngokwathatha from nothing to something ngokwathatha from zero to hero umhlezi ehleko namanqoko unkulunkulu usebenza emfihlakalweni unkulunkulu uma ezophakamisa ubuntu usebenzisa obunye ubuntu lokho kufakazelwa imisebenzi emihle yeqhawe lamaqhawe aseningizimu afrika ubabuvela ntothwala phansi emnambiti umahloma ngobuhlakani abanye behloma ngama-AK-47 umdala wamathuba emsebenzi omunye wofakazi walokho imfezi ingomunye wabaphumelela ngokuba khona kukaVD Thwala isithwalandwe esimahlombe makhulu ngokuthwala amaqhawe sasekwanompumelelo yizizulu sithiva zokubuya nenhlantlula kodwa yena ukushaya indiva lokho ukusize engabheke ngisho indiflish kuwe umkhokho omlande embonini ngokulanda ishumi lamakwantam ngosuku wafungazela izwe lonke imvumavumane abayivume nawo imboni yezokuthutha isantaco bathi sikhona ethwala akhazimulo njengelanga lakhismuzi elikhazimulela zonke izizwe bathi abanye umuntu bongwe sethule kodwa thina sizobonga usaphila usadla nhlamvana thatha nazi imbali zakho wena kambhekane madluvalo mthantathwa mnguni nongqe umgobhozi ntetha fangisa mvunda amageza ngobisi nogodola ziyethaweni umhlwehlo waxamu ziyawudla ziyawufolo kohlela veleta maswazi usidakadaka sensemenkulu ziyayilima ngapha ziyayikofola ngapha ubusihlalo wakwesizwe transport association enqabula izifunda ngezifunda aphinde abe ngusihlalo weregion yasejoburg enkulu kuwo wonke egauteng ongqondongqondo benhlangano bayilandisa enyuvesi yaqeda bayibiza yazohola inhlangano bebona bona ubuchule nesizothasayo kumanjini kwindlondle nobaba enkanda ngenxa yobuchule bayo efuna irenke ingqophamlandi afrika yonkana i-JITI ngeke ngabashiya ngaphandle nampa abantu abahlala bemfukamele njalo ubaba umtungwa ubaba ugumbi ubaba uxaba ubaba umvelase ubaba uzwane ubaba uthwala nobaba unhlabathi ngivale ngobaba mashiho nibaningi maqhawe ngeke nginiqede nonke iqhawa liqedwa ngoba imisebenzi yakho emihle isaqhubeka mina ngu-DJ asiye wabantu imbongi yesizwe phakathi enquthe emfoni
umoya wasizwe.